Yo, OG, as a band going to jam. Yeah, let's go, man.
Elokishini kuyashuba elokishini elokishini twana sphetho mishini homishini amasosha phansi umshini ubungabheka uzoyithola egastini edale mrephe ntwana ushisa ifonishi shikishe nika nawo mbona flow lezingane zithi sifuna ukkg mina ngiphatha kuze kuselokishini
yawa nami ngihlale elokishini bengishibisa bengibiza umishini bekunokushuba lentwana elokishini elokishini vayisusa uzoyimela ka yewe egasi uzoyimela uzoyifela kase kuyakutshena elokishini makasi esiyabhenga elokishini kitselokishini nigga I'm from elokishini I'm a cool nigga from elokishini omishini baselokishini bayangisaba kase
elokishini elokishini kuyashuba elokishini elokishini twana sphetho mishini homishini amasosha phansi umshini ubungabheka uzoyithola egastini edale mrephe ntwana ushisa ifonishi shikishe nika nawo mbona flow lezingane zithi sifuna ukkg mina ngiphatha kuze kuselokishini elokishini bathi ukkg igof inkinga yama ngizwane nabo beginini kodwa ngithatha isikhandi sami ngishone empini zazo lokho ngigxoba labo beginini baphi laba bathi dlala kg olova bami bathi wola 7 elokishini ngibloma ko 7
run